madaxweynaha kenya william ruto ayaa akhriyey warmurtiyeedka rasmiga ee ka soo baxay howlaha shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ee madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaareyaasha dalalka igad.
The summit did meet and appoint a troika on the matter of Sudan. We have agreed.
Shir madaxeedku wuxuu isla qaatay oo go'aan midaysan ay ku gaadheen madaxweyneyaasha iyo hogaamiyeyaasha wufudu in saddexdii dal ee marka hore loo xilsaaray xal u helidda arrimaha dalka Suudaan lagu soo daro dalka Ethiopia, iyadoo guddoonka dalalkaasi oo markii hore loo dhiibay dalka Koonfurta Suudaan hadda lagu wareejiyey dalka Kenya. Madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaareyaasha iyo hogaamiyeyaasha wufudu waxay ku tilmaameen xaaladda dalka Suudaan xaalad adag oo u baahan in si xoog leh looga baarandigo. Sidaasi darteed, afarta dal ee ka tirsan IGAD ee hadda u xilsaaran xal u helidda xaaladda murugsan ee dalka Suudaan waxay u xilsaaran yihiin in muddo 10 cisho gudahood ay foolka fool isku soo hor fadhiisiyaan labada hogaamiye ee kala maamulaya labada dhinac iska soo horjeeda. Waxay IGAD xoogga ku saari doontaa labada hogaamiye inay si degdega u joojiyaan dagaalka iyo colaadda kadibna la gaadho maslaxad ay ku wada qanacsan yihiin labada dhinac. Sidoo kale, 2 week amba 2 toddobaad gudahood in lagu xasiliyo marinada lagu talagalay gargaarka la gaadhsiinayay dadweynaha, iyadoo 3 toddobaad kadibna aan ku tala jirno in shirweyne nabadeed oo heer qarana loo qabto dadka Suudaan si ay uga faa'iidaystaan fursadaasi.
We have also agreed that in the next 3 weeks we also begin the process of an inclusive national dialogue to get the people of Sudan the opportunity for them.
Sidoo kale, howlaha shir madaxeedka IGAD ayaa lagu gaaray in xilka guddoomiyaha ururka IGAD oo hadda u haya dalka Suudaan lagu wareejiyo dalka Djibouti. Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay inuu xoogga saari doono horumarinta iyo ilaalinta danaha ururka. Ku dhawaad 4 sano oo ka soo wareegay markii la aasaasay ururkeena, waxaa lagu farxi karaa maanta horumarka uu sameeyey ururkeenu, iyadoo dhinac kalena waxyaabaha ina hor yaalla ay badan yihiin. Muddada xilka guddoonka waxaan si gaara u danayn doonaa in aan sida ugu wanaagsan u guto xilka culus ee aad igu siiseen kalsoonidiina. Anigoo hore u dhigi doona in aan ku sii socdo oo aan ku dadaalo in aan hirgeliyo himilooyinka iyo ujeedooyinka uu hiigsanayo ururkeenu ee ku wajahan yoolka sanadka 2050. Dhinac kale, dalka Eritrea oo hore u codsaday inuu ku soo laabto xubinnimadii uu kaga tirsanaan jiray ururka IGAD ayaa ka soo qayb galay howlaha shir madaxeedkan 14-aad ee caadiga, iyadoo ay ku sugnaayeen shirka wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha arrimaha ammaanka ee madaxweynaha Eritrea. Rabadan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.